Hakualipo mami nisipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Wakisema hata nisipo kwepo usiamini baby. Nisake mali nawe uwe mwani nishi nawe. Wendo singizi wangu you're my love. Basi usini ache nikone hivi nisipo kuona. Nafsi yangu iwe nyonge. Tena we ni chanda changu yo my love. Sini hachi niende. Hivi nisipo kuona, kuona. Nikupeleke kwa mama uone how I love you. Show me to your papa nione how you love me too. Forever one now, I will love you. Women, how you love me. Forever one now, I love you. Then if you don't like me, eh, eh, just say it to my face. Na kama unipendi, eh, eh, say it to my face, my face. Nataka nikupeleke nyumbani, lakini hakuna ta sugar. Nataka uwe na mimaishani, usoni mikama na kuzuga. Ukini ni mami, nitapewa na nani. Wako sihemi sioni, kama ukini pa mimi na hapa sisemi. Wengine hawa nioni. Kini ni mami, tapewa na nani. Wako sihemi sioni.